R&B in TZ. Yeah.
Be the king, be the king, yeah. Be the king, be the king, yeah. Be the king, be the king, yeah. I'm the king, I'm the king, yeah. Be the king, be the king, yeah. Be the king, be the king, yeah. Be the king, be the king, yeah. I'm the king, I'm the king, yeah.
Niko hapa kwa uwezo na sifitina, na nazidi kusonga sibaki nyuma. R&B bega ni sita itua, najivunia mbali nimeitoa.
Mana inapendwa leo nilipambana, itapendwa kesho nimesimama.
Kama speaker, ah, hii ndio beat, beat iko kama guitar, ah, hii ndio beat, beat iko kama speaker, ah, hii ndio beat, beat iko kama guitar, ah, 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 ah,
boko ilala, mwana nyamala, jikubali ime bang paka Mbagala, Moshi Manyara, Lindi Mtwara, number one fan mewashika wadada. Sofia Mombasa, ningefanyaje sasa? Lagos Niger, kwenye radio paka Juma Bisho. Sasa video,
hii ndio beat, beat iko kama speaker. Kama gita, ah, ah, ah. Hii ndio beat, beat iko kama speaker, ah, ah, ah. Hii ndio beat, beat iko kama gita, ah, ah, ah.